and flavor.
Josh Kumatesa.
Nakubona kumande wichebise. Walini mwino mwanumira. Wasabe namba na jukwima. Wasalaka wakaima mewajifuna. Wakubaka sumu na kuzala wa. Nakukoba nina kwendenda. Walemera kunga yenda. Bakuwabula. This is not an excitement. Love you ninze ni sentimento. Come 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 to be my potato. Nenda kulabinge, yebata kulabinga. Nenda kulibite, wachiruma kuchawe. Nenda kulabinge, yebata kulabinga. Nenda kulibite, wachiruma kuchawe.
Oh my sweet banana, awoneka wana bakayayana. Oh awolo kose noto tawana. Watazunga kuwange tulwana.
Heaven's missing an angel. Kankwende buti gwensigaiza. Bata kulimba na katu kubachiga. Kalulu kange nkuwa ile baba. Kasukari na wo. Hey, umwana nono. Obale kankoreti. Kungare mpeto jitoko. Nenda kulabinge. Yebata kulabinga. Nenda kulibite. Chawe, nenda kulabinge, yebata kulabinga, nenda kubibite, wachiruma kuchawe.
Kachirangira,
Musaka, oh, we don't have a